normally bebree dwumadie ni bebree yɛ yifri center ɛdeba district na denti a sɛ wokɔ aburokyiri a saa na ɔmo yɛ ne hɔ bibiaa normally bebree yɛyɛ ne district yɛnyɛ ne center sɛ woka sɛ woyɛ ne nyinaa wɔ center de a ɛnsɛ development no a mopɛ no monya ɛnoɔma ɛbɛtete akaakyiri nti saa district assembly concept yi ɛno nti na yɛn nyinaa yɛasom sɛ ɛbɛboa na dwumadie biara yɛbɛyi asi hɔ yɛbɛba ha no yɛbɛtumi adi ne yie na afei so yɛbɛnya akwannya na yɛne yɛnananom adi nkɔmmɔ ɛhia sɛ wobɛtu plane ɛna akɔ hɔ wɔadi ɛno ara no sɛ wofa kaa obi ɛhɔ wɔ mfikyire na wakɔ agya yɛbɛyi se na wodwene ho sɛn na ɔno nso aka no adwene akyerɛ wo ɛnti district assembly no deɛ ɛyɛ papa na yɛaka ɛno awie no no yɛn nyinaa bɛgye atom sɛ ɛyɛ ade a ɛkɔ fam yie last election no a ɛyɛ yɛn nyinaa yɛhu sɛ turnout no yɛ very low kyɛ ayi no turnout no koraa yɛhu bi da na ne nyinaa no ɛm sɛ woyɛ adwuma na woyɛ ne yie deɛ a ɔman no bɛsom woanyɛ ne yie so deɛ a ne deɛ ɛba ne sɛ woba koraa no ayɛ sɛ deɛ wohu wɔ no saa na district assembly concept no ɛyɛ akɔyɛ ɛnti na memi gyina ha a ɔmo a moba no deɛ ɛnɛ yɛsoa mu yi no afutuo kakraa bi na mede ma wɔ mo sɛ obiara gye tom sɛ nkɔ yie ɛfiri sɛ assembly members ne faa no ɔma fa no sɛ ɛyɛ private business ɛɛ toilet wɔ ha kɔhwɛ akwasi wokɔfa wonya sikana no ade aba ɛɛ ayi wopɛ container ɛmɛtim ne container siw ha baa nom sɛ woyɛ a magyew 3 million saa sɛ adwuma no a ne ɛyɛ na ma wohwɛ constitution no a ɛnyɛ saa na constitution no ka constitution no a ɛde ɔmo baa na ɔse wɔde moma me mpɔtɔ kakra ɔse the duties of the district assemblies as enshrined in the constitution of Ghana are to plan initiate coordinate manage and execute policies in respect of all matters affecting the people within the local area ɛyɛ adwuma ɛso yi menyɛ sure sɛ ɛyɛ container adwuma na menyɛ sure sɛ ɛyɛ adwuma a wobɛte na district assembly na ɔne nananom apere so paa wɔ asase ho asase a nananom deɛ sɛ woba asantema mu ha deɛ a asase bia bɛhu biaa yɛ ɔtumfoɔ deɛ a ɛna ɔde atoto ano sɛ yɛnhwɛ so ma no ɛdi sɛ wopa asase a ɛsɛ ɔba nananom ɛnyɛ nana ɛnyɛ wo assemblyman ɛna wokyɛ asase ɛnyɛ wo assemblyman ɛna wotɔn asase ne nyinaa nananom na ɛyɛ ɛno no ɛba saa no a na afei adwuma paa ɛyɛ sɛ modi ma yɛ no na montimi nni nti ɛserɛ mo sɛ mo a moba no monhyɛ ne so na afei monhwɛ ne yie na adwuma no mondi na district assembly concept no ɛnyɛ popular deɛ ɛtɔ so bio nananom ɛm sɛ yɛwɔ complaints kakraeɛ na me ne me wura kasa na ɛm sɛ complaints no mede bɛto m'anim kakra na mr chairman sɛ bonsuwa ha ɔno ɔbɔ chairman sɛ bonsuwa ha deɛ anim sɛ wobɛtie no asopɛ mu na wɔde akɔduru baabi a ɛyɛsɛ du deɛ di kan sɛ sɛ wohwɛ a ɛm sɛ kakra central government na sɛ wɔpɛ sɛ ɔyi nananom ɛfiri dwumadi a yɛdi ne wɔ local areas deɛnti a meka saa ne sɛ first representation no na ɛyɛ 5 sɛ sɛ article 1 ama manhyia asɛnde circular sɛ wɔwɔ effective some more assemblies. Because your name say oversight. Say government in whom allow a media. By any visa necro. Say no. Make I say last year call ye call and cry. Nanami Neko Shia or Galamsi. Your president obey a some old can was say. No serious mobilization can take place in this country without the involvement of the chiefs. Okamu biati. And you say, yeah. Nasa yayati assassin. Nasa sino yayatia. Nasa mo ya no more so. Nasa mo moya mane anansa bibi se or hino yadia. Nananu yadia. Na esi a complaint. Did I say a traitor? Ya ababonte. Ya regional minister or copy. And no honorable chairman Sabunsuaha. And the tunani neja okwa. The ombaya no na omaya fam. Sesia na kemi, she's a chief executive, I can't chem say oma to copy. Anti minana no amashia hana mitamu nyina amasi. Se mwenye abutren mwenye bafo. Na minim se tie biya mwenye tidrem diye. Ene yebeshe ama bipia akwa.